kama sijawahi pendwa hivi before. Mpenzi wa mpenzi Jackie Mula Kanyora ni more Nimeda kendo herani oroma Woisi nwal kakihera ilomba Makuma inyasa chana waroga Isafi, mali fine Mali gafi, mali yake yangu Mali safi, kijana fine wine Mari daddy, mali yake yangu Abebo ya wa,
abebo ya wa
Iberi sana ya wa,
iberi sana ya wa
Abebo ya wa
Tuto dongi perna Ikao na mbaya Sulweri na asami moko misuma Koso tiko minale nungono Ematera peru Maduwa kapari karilo sosukai My love manye chane noka Novela adunyo mela chaloriwa Ko mala safi, mali fine Mali rafi, mapi yote yangu Mali safi
Toto anafanana na nani Yana macho kama Nadia Mukami Atapenda gym kama baba yake Ali Ndo maswali najuliza tukichwani Nilipusingia na kupata Nililia machozi ya furaha Ingawa sikuwa ready kukupata Sinabudi sasa kuitwa mama Ila usijali mama yako mchapa kazi sana Baba yako anaro safi sana Wazazi wako wote marufu sana Baby wangu we utatesa sana Nika jina kai, 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 kai wangu we Nika jina kai
Mama yako ni mchapo kazi sana Na baba yako ni naro safi sana Wazazi wako ute marufu sana Kai wewe utatesa sana
Sanda Kai, 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 kai
baba imeandikwa mtoto anazaliwa na mumama baba
akishakuwa inabidi aondoke kwa mumama na mubaba akishakuwa inabidi aondoke kwa mumama na mubaba
oh baby na nakupenda na na nakutaka
oh baby na nakupenda na na nakutaka
and I can't do without you nakupenda na na nakutaka
and I can't live without you nakupenda na na nakutaka
Zandindindi Jo Kam kam Tucheze koche kama wahindi Mina we dam dam Kigemo sindo wa shindi Una mapenzi kede kede Tufunge ndoa one day Hata sitaki delay delay Watanipora mabosi Una mapenzi kede kede Tufunge ndoa one day Hata sitaki delay delay Tanipora mashangengi Ile penzi la wawili
La wawili
La wawili
La wawili
Wewe na mimi
La wawili
Watatu wa nini Ile penzi la wawili tu
La wawili
La wawili
La wawili
Wewe na mimi
La wawili
Watatu wa nini
Oh Jimmy X Double Six
Giza baridi na upepo Iwe kuna mawingu na mnyesho Your body baby Jota, jota Unafanya nijisi special Unanipa sababu ya uwepo Kando yako we mtoto My desire We nipe dawa Mima utu tisijelevi Oh my god Nimekulea bizini
DJ Kenji
Shidani Baby uko moyoni Wewewe
Nakupenda we Nakutaka we Kwako siniwezi Oh my love Mbezi we Roho yangu we Kwako siniwezi Oh my love
DJ Kenji. sema kwa masika. Uniahidi baby tutafika. Oh mimi na wewe. Oh mimi na wewe. Iwe raha mapata shika. Kwenye mabonde na kadharika. Oh mimi na wewe. Oh mimi na wewe. Kama umeroga basi ongeza tena. Nipakawe mazima. Oh mazima. Navyo kupendo sinichoke. Kama basi kufa tufe wote. Ziki dondani na afya. Nipeti nipate tulia. Oh yeah yeah yeah.
Palipo joto baridi unipepe. Tena baridi si nyingi kiasi usingizi mnilete. Kitoka kazini uchovu mawazo unifanya ya pute.
Hivi ushapendwa
Kenji?
Manake nikipenda waga napenda kweli. Woga wakutendwa. Usihofu mimi si kama wale matapeli. Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe. Nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe.
Basi luna dika na chiza na penwa na wewe. Baby, nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe. Baby,
hakina chako cha mapenzi nishazama. Kuhuza niisho kintazama. Mini wakupeke mwengine apana. Wanosema watasema sana. Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu.
Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu. Zawadi yangu, zawadi yangu. Zawadi yangu, zawadi yangu.
makali ndo mafisi wasisoke. Kulinde kutuze sarafu mikono ni usinipote. Niruhusu nikugandisha, umenishika pabaya. Unatutaka mini sawa, mananisha pagawa.
Jamani penzi letu limepopea, nimepata wangu mina pepea. Kita usi na ringa nkitembea, unavoni penda na jichekea. Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe.
Na wewe
nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe.
Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe. Baby nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe. Baby
hakina chako cha mapenzi nishazama. Uzali nisho kitazama. Mini wakupeke wengine apana. Waro sema watasema sana.
Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu.
Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu.
Nimepata yangu mbisko. Jua nimekumiss. Ukinitaka na sipo, picha yangu weseke. Basi nileze ulipo, nifike tasai. Bado love ipo, you know we were meant to be. Nimezunguka kote sikumpata. Nikaona wewe ndo unanifaa. Tunavendana kukosa kara.
DJ Kenji.
Baby, I'm coming soon. Furaha yangu tumerudia na usema kweli na kupenda sana.
Sini kukiss, ni kuchoma. Upande gani baby, I'm coming soon. Furaha yangu tumerudia na usema kweli na kupenda sana. King Kaka.
Oh baby, mon amour, hakuna mwingine kukusikia. Kwenye masikio yangu, hakuna mwingine kumuona. Kwenye macho yangu, ni bebe, ani nishushe mabani. Nigege, nigege, mikwako daba.
DJ Kenji.
Hey, ah, mi amor. Nikuite jina gani baby, honey, ooh, mon amour. Hey, 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 mi amor. Nikuite jina gani mahabuba, lazizi, mon amour. Oh, mon amour.
Never seen before. Wengine wandini. Oh la la la, la la la. Never seen before. Towote mpaka kifo. Madunga embe wandini. Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe. Kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge. Umavuli.
Ni bebe, ni bebe. Hani nishushe mabani. Nigege, nigege, mikoko tabani. Hey, mi amor. Nikuite jina gani baby, hani mon amour. Hey, mi amor. Nikuite jina gani mahabu.
kusikiza kuna mahaba. Yeah, mahaba. Mapenzi ya mkataba mpaka kufa yamekwisha. Inema kiona hema. Mapenzi ya nachosha ya nafujara. Nafsi yangu inasema bora ni mpende tu waloniza. Uchungu wakulia daile. Mapenzi linifanya nisile. Sina kumbu kumbu ile. Mambo linikosha no. Uchungu wakulia daile. Mapenzi linifanya nisile. Sina kumbu kumbu ile. Kwambo linikosha no.
Kenji
Mwazako minilikufa. Nikazikwa, nikaoza. Mapenzi linitesa. Nali nitupa, nimefufuka. Yeah. Minilikufa. Nikazikwa, nikaoza. Mapenzi linitesa. Nimefufuka. Sikiza kwanza we dada. We dada. Yesu mgeni alisha nikaba. Mapenzi yali nikausha. Natamani kuwa single. Ila na upiru unakabako. Mabinti wenye vifundo. Au ndio mi wananitoa roho. Nasiri tu ya jambo lile. Ni kama chakula lazima nile. Mimbovu sana jambo lile. Na ufundi wa kutosha oh. Nasiri ya kitu jambo lile. Ni kama chakula lazima nile. Mimbovu sana jambo lile. Na ufundi wa kutosha oh. Mwenzako mini likufa. Nikazikwa, nikaoza. Mapenzi linitesa. Nalinitupa, nimefufuka.
Wewe nani, unanipigia, simu kama nani. Eti niachane mume wako nani. Unajua Nadia, kweli mini nani.
Weni nani, unanipigia, simu kama nani. Yeah, hata utoe vyandani. Atarudi hapa kwangu tu nyumbani.
Anapenda vidogo dogo, mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo, tafuta jambo hilo la kufanya.
Simu hafi nishtui. Ata choka na we. Wengine ahende. Yule hakagui.
Kelele ya chura haizui. Ngome kunywa maji. Kwangu habanduki. Kwako hatoboki. Na kwa mana ye
DJ Kenji.
Anapenda wife matiro. Mwenzako anakudanganya. Mwana mke unakasoro. Tafuta jambo hilo la kufanya.
Mwisho ya taisha ni wangu. Oh ni wangu. Huyo nasema ni wangu. Oh ni wangu. Kubali ya ishi ni wangu. Misita kuma. Koma, koma, koma. Misita kuma. Koma, koma, mama ye.
Mta kukomboa. Koma, koma, koma.
Hold you tight from the morning till the night. Oh.
body, it's your love. Put it on me, boy, your body. Oh my baby, you're amazing. Auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. More you not see, so now I see. Meshamo, you go be my babe. My babe, be my honey. My babe, be my sugar. My babe, be my lady. Oh my babe, you go be my babe. My babe, be my honey. My babe, be my sugar. My babe, keep it natural. Oh, my babe.
Baby, yeah, me fake it. Yeah, me fake it. Oh, come on, I'll get it. All I want you to do, cause you want it now, okay? I wanna be the only one that you call it, darling. Oh, what a man got to do? So call you my lady. For a million years, I'm gonna do it when you move. I like it, baby, the way you move. I like it, baby.
My babe, be my honey. My babe, be my show. My babe, be my lady. Oh, my babe, you go be my babe. My babe, be my honey. My babe, be my show. My babe, keep it natural. My babe,
kama ni gari umeliwasha limewaka na niko shwari. Na mashaka
vile vitu kwa vya chumani viuni na ubani vagila tsunami adina sima kunani baridi kali ya matoto yani kwenye raha na msoto mtabaki mina wewe tabaki mina wewe iwe kwenye gari ya makongoko yani we kulia mikushoto mtabaki mina wewe baki mina we.
Haya mapenzi yana wenyewe, na wenyewe ndo sisi. Ndo sisi ya mama penzi yana wenyewe, na wenyewe ndo sisi. Ndo sisi.
Tende Masaki tu Arushero, mapenzi yetu ya wakabeko. Halo,
wenda kupima uzuri fani rangi ya Madina, kuto Edina mavimbe macho kama wachina.
DJ Kenji,
baridi kali ya majoto yani kwenye raha na msoto. Tabaki mina wewe, tabaki mina wewe, iwe kwenye gari makwangoko wakulia mikushoto. Tabaki mina wewe, tabaki mina wewe.
Nació un tumba, vaya.
raha tu zimenizidi, sio mambo mitana, penzi mwenye na faidi, onanishwa na dala, na kumbatwa kwa baridi, usinyonye na mara, na tuzwa na bibi.
DJ Kenji.
Matikiti kudondoka, matikiti kudondokea, marafiki waninyoka, hivyo chunga wanayongea. Kande kande nikichoka, so narudi unanifokea. Mwenda mwezi ulipotoka, mambo fyongwa janinyokea.
Tamu pipi ya kijiti, ukilamba unacheka, na kibaridi hiki, nyose sheni ya tandoa yongeka. Penzi hali shikiki, inavyo tetimisha jamani. Situfunge muziki, nikunyeshe jinsi na micheza. Mina mapos na mi, mi mapos na mi, mina 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 mapos na mi.
Wakati silali na kosa usingizi, ulikuwa wapi? Wakati nashindwa kula chakula, ulikuwa wapi? Mbona umechelewa?
Mbona umechelewa? Mbona umechelewa? Mbona umechelewa? Mbona umechelewa?
Aha. Sikubembelezwa kupewa hadhi, nikala vya mafuta, wakati ni hadhi yangu ya nazi. Kumbe hata kitandani nilipaswa kupandishwa, hata kula mwiko yani mimi nilipaswa kulishwa. Kwa urefu wa mkono gani mgongo kujisugulisha, mengine mapya ya chumbani wewe umenifundisha. Mbona
mbona umechelewa? Mbona umechelewa? Mbona umechelewa? Mbona umechelewa?
Aha. Oh, oh, oh. Aha.
And your lights are
medula inigo vietu akilia inandala ikobeku umenifurula mwasa kumimi ila unifumikie.
Thank you.
ya baridi we nikomea. Iu kama kini macho yangu ye hugo na hufumbaria. Zidishe zana bawe huu nilisi hindiki kazana. Kama mapenzi pilipili na kulali washa ina kutwe. Shabu pamoyo na mwili uwe wako chukwe.
Atam alua jigi jigi mali malo ni kukidi gidi.
Hei kama weki tanda mindo kuchi kuchi. Tam alua jigi jigi mali malo ni kukidi gidi. Wanasema kibaya chajitembeza. Wanasema kizuri chajiuza. Mweni wacha mtomo waze na mwaga mate na ukamtoa nyoka pangoni.
DJ Kenji.
Wataona fire.
Jameni mapenzi kiburuge. Kinaburuga.
Kimenikata maini. Mwenze notasiamini. Mapenzi na changanya. Mpaka matonya na imba violeti. Inachanganya. Mpaka mwenze muna imba chokoleti. Changanya. Mpaka na chibwa na imba jejeje.
Unakiba aje nifanye aje.
Bila ya wewe maishani. Hizi siya mtamu tamu skari guru nisha kuwe sijiwezi acha tu nipige nduru hizi siya kama mtamu skari guru mpenzi juu ya mpenzi yanawaza kama nuru baby wangu
kinyongo
DJ Kenji
moyo wako ulishazira bado unaninunia hivi bado una usongo kusema bora tuachane ndo kauli inoniuma kila nikikumbuka sitafutane sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka tusijuane nisema kwa sira naona najua tusinitukane namba yangu nyingine usijefu sipendi tuchukiane na uwa kila nikikumbuka zamani sisemi turudiane najua tuko ni ngumu haiwezekani ila wacho tuno
Wewe ulijaza miba, nikupe po
sioni wala sisiki kabisa, siwezi kuambilika, nikupe nini my love.
Na Mungu kaume sana, mapenzi matamu so kifan, mapenzi yamenikolea dia.
Na hisi raha nikiwa nawe, nani mwingine kaso wewe, oh baby.
Mapenzi matamu bana, sijazoea kubembelezwa unavondekeza bwana. Tupendane nikupe wana, kina safari na Lola wakuite na wewe baba. Ni vingi tumepitia, matosi na wivu nimejionea nikavumilia. Jina na pesa nilizopata na mimi nikakuvimbia. Ila kwako sitoki, nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu kwa kweli siondoki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Oh yeah.
Isiyopitiliza.
Jamani kupendwa raha,
raha.
Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Oh, oh. Love is a beautiful thing. Ukipata unayempenda, wala is a wonderful thing. Baby, Daddy, you're my beautiful thing. Kupenzi lako mimi nimeloa, ya kukunda my baby. Ooh, yeah. Yeah, forever my baby. Tofauti zetu tuziweke kando, ukiniacha daddy. Baby, yo, yo. Milima na mabonde, nimepanda nikashuka, bado minarudi kwako, minarudi kwako baby. Jamani kupendwa, kupendwa na wewe Sheri, kupendwa. Hey, oh.
Jamani kupendwa.
Message. And me ho ilegelege tu pe wa baby.
tunaachana. Sometimes tunatishiana, tunaachana na tuachani. Sometimes tunarudiana, sometimes tunachekeana. Sometimes tunatishiana, tunaachana na tuachani.
Lele mimi na wewe, sitaki mwingine.
Tuzeke mimi na wewe, taki mwingine baby. Oh baby.
Lele mimi na wewe, staki mwingine baby. Oh baby.
Tuzeke mimi na wewe, staki mwingine baby. Oh baby. Yeah, we make up. I wanna see your face when we wake up. And I like it when you hold me. Forever, baby, you're my lover. Haya mapenzi yana wenyewe. Nisharusha mikono mara kadha. Ama mwenzi umeniroga wewe. Yuku kuwacha imekata. Sometimes tunanuniana. Sometimes tunachekeana. Sometimes tunatishiana. Tunachana na hatuachani.
Mm-hmm. I go be a mape, speedy baking pembe. I go follow in my role to make you happy and cool. And you are missing a hello. Ila nikiwa na wewe, najua na tajiri. Baby, unajua. Missing a hello. Ila nikiwa na wewe, najua na tajiri. Na feel na ile ya juu.
Zaidi poza na kiss. Haya baby, izo nyama nyama za kongeza na chips. Kiuno laini bila ya delisi. Wakitusumbu watu ita polisi. Mana wapendo.
Unajua misi na hela. Ila nikiwa na wewe najiona tajiri. Baby unajua misi na hela. Ila nikiwa na wewe na firmele ya juju, na pa juju, na ele ya juju, na pa juju, na firmele ya juju, na pa juju, na ele ya juju, na pa juju.
Nie salama na mzima, sina tausemi yada. Umenishika kwa mtima, pumzi sihemi yada. Penzi si madeni nchina, halina gautemi yada. Nyingi dua amina, ololufemi yada. Tumeipamba nyumba, kwa tabasamu. Macho fumbua pumba, uniishi hamu. Wanaongea pumba, twafunze nidhamu. Kwa moyo upo mchumba, hadi kwenye damu.
Mabano, penzi lake ni tao. Mali nazi shina tano. Na wasopenda boleni. Andaini mandamano. Wake ikivuli joani. Tunalitingiza gano. Mungu edushike na rumba. Wasiburi na chumba. Aki yumba na yumba. Na inaraiza mbamba. Wedushika na rumba. Wasibule na chumba. Aki yumba na yumba. Enda na isa mbamba. Oh, da, 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 da. Umeni maliza. Da, 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 da. Kili kabisa ya data. Da, 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 da. Meniweza mbini. Da, 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 da.
Vicky Mande
Kunguru Ataka lishwe nyumbani atoka
DJ Kenji
Katili una nafsi una huruma. Hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kwa mimi liokupa itaniuma. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za mda mfupi. Zibari umelitosa. Kawekeza mda mwingi kumbe bure na jichosha. Kwele wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa. Tile ndoto na mipungo ya kufunga ndoa. Tera subiri lipone bado nalimpuza. Tera chuma matama ukome nitalikizo mwenzio
era
subiri lipone bado naliukosa
era
natamani ukome nitalikizo mwenzio
Na mapenzi na wenyewe
Cheze cheze
Ama pengine mimi ndo sina bahati Au pengine tu wangu ndo jazaliwa Maana kila napojitweka imani Kila napoanza safari ya mapenzi Meli inapomua nanga tu inageuka feri mtongo Damn Siamini After all we've been through How you sacrifice so much for solid
Kama msaliti wewe Kwa tamaza mda mfupi Zibari umelitosa Kawekeza mda mngi Kumebure na jichosha Jewewe Tulojenga kwa juhudi Umebomoa Zile ndoto na mipongo Ya kufunga ndoa Jera Subiri lipone Bado naliukosa Jera Natamani ukome Nitalikizo mwenzio Jera Subiri lipone Bado naliukosa
For you now, bro, yangu maybe like a Juno. Tell me what you want, girl. I'm all for you. Say I'm all for you. Yeah, you're perfect, my girl. And I only need your love. And if I'm gonna turn this into, baby, you can do it quite too.
You're my energy. For you, I'll sing these melodies. Yeah. And you know you're my remedy. If you need somebody to love. You're my energy, and for you I will sing this melody. Yeah, yeah, you're my remedy. Yeah. Call on me if you need some love.
Yeah, if you
want
my love, if you want my love, if you want my love, if you want my love, if you want my love, if you want my love.
nakosa nuru, yani najiona sipo huru. Napagawa siku zinavyozidi kwenda, najiona kabisa ntakufuru. Mana naishi kakunguru, kutwa kuzificha mbawa. Riziki yangu papatu papatu, mala nilipe vikoba upatu. Bibi ukija kutamani vya watu, mimi si utaniacha. Ukiachilia mbali mashindano, wana unizidi pesa monekano. Si lazima nikutajie mifano, hili kama utaweza mapambano. Kichondo kinanipa mawazo, nikikuposti biashara matangazo. Sitoweza kukuchunga beleza wenye mipunga.
Shawaiwa mwendo na mitindo kama Rosy Huntington. Shavuni hizo dimples hazijaniacha salama. Mama ulivyo simple, haujapaka ta mascara.
Nasema kivesi another pimple, defu yake shingo kino kama city ya Lincoln. Macho yake kama ya chinko.
Cause you're beautiful mama. Tujua, ane, mene tuona, ane, uwe na tufa, ane, uwe na tupenda, ane. Cause you're beautiful, mama. Unauma tujua, ane, mene tuona, ane, uwe na tufa, ane, uwe na tupenda, ane.
I guess I'm in love,
I'm in love,
in love with you.
I guess I'm in love.
Meridia moyo, wapenzi lako la thamani.
sheri hata nafasi na sana yo baby my honey hata balo binatika yo jamais
ma sheri hata nafasi na sana yo baby my honey hata balo binatika yo
wewe sheri
Kwa busu lako baba ni sawa Sawa
Alimbradi niko na wewe Alimbradi niko na wewe
Alimbradi niko na wewe Alimbradi niko na wewe
Kispo yangu mi Wewe po Kwa ubavu ni Wewe po Unainiwezea mi Wewe po Unainipatia Wewe po Naona gawe ni shepo Muja muja wakitondosha Ila si watamani Miwe unantosha Wana kuja gawe ni vibunda Wana ringisha Ila si watamani Awe unantosha Unapanda baby Wanashuka baby Oh na 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 Waniweza baby Unapanda baby Wanashuka baby Oh na 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 Unaniweza baby Si unajua kipenzi Yote haro Siwezi Sina nyayo Utembea siwezi Hapo hapo Nome niweze Nome nikole Nome nanataka ujue Miro yangu
Wewepo Waubavuni Wewepo Unainiweze Mimi Wewepo Unanijulia Wewe po Stangi tangi Sendi popote Michambi chambi Sina lapsi undoke Na stambi tambi Samaki yake maji sio tope Mishaweka kambi Kamu na kufewe Tufeote Siwajua mpenzi Yote hayo Bila wesiwezi Sina nyayo Kutempe siwezi Hapo hapo Na umeliwezea Na umenikolea You wanna give me the sugar eh. Uwe Mabusu kila muda Uwe Upendo umeza mandani kwangu Sijelewi
Nimetuli sana Nege kwa kiota sitoki Mambo mororo Nimenasiana Hata kwa kukokotwa singoki Kwa minyororo Sahau samani Ushikana mashati mitoso Mapenzi gani Kila kukicha vibonzo Nimepata mwatani Bila fati bila toso Wambea kunani Mnakipiki na mama nyonzo Na nimeamua Sitaki, sitaki Kurudia matapishi Shakula ya mini divai Kuna kitu ananitai Pole ni wanoko noko Penzi ina meta 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 Mwali fundisi kitoto Kama kasomea veta veta Mwiteni na kiroboto Uje na mataru veta veta Sisi tuwa choche ya moto Roku wa kereketa Penzi lina nara nari nari
niko peke yangu ndo manana tamba. Sina shaka ofu kwa razangu hata mkini jamba. Mwenye roza kwa nini tajijua zangu niko nae sambamba. Minapenda yake, anapenda yangu kuilamba lama.
DJ Kenji,
sifikisha ni salamu kwa yule kidudu mtu. Mwambie kutasa kwa zamu asipike marufuku. Yani ni mashamu shamu, leo mambo iko huku. Nimepata begamu fundi si butu butu. Poleni wanokonoko, penzi ina meta meta meta. Mwali fundi si kitoto kama kasome ya veta veta. Mweteni na kiroboto, uje na mataru meta meta. Sisi twa choche ya moto, roku wa kereketa. Penzi lina
zake. Usiniache na majera marashi yenye harufu yake. Nikukose nipate uvundo ndege mwenye rangi yake. Upote nikosera ndamu kama chokoleti laini sema supageti. Upendi uchokozi eti toto mwenye mwanya kama lesi. Ndamu kama chokoleti laini sema supageti. Upendi uchokozi eti toto mwenye mwanya kama lesi.
Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo toto mango. Lingo 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 mama, kukuwa chando siwezi.
Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo toto mango. Lingo 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 mama, kukuwa chando siwezi.
Cha watu seme vibaya, minawe atuachani. Kipenzi changu sione haya, ini true love wala siutani. Kwako ndo makazi yangu, kipenda choroni, shakula nyama mbichi. kwa kondo makazi yangu. Tausi njo chumani kuchi kuchi, hata wanifunge minyororo. Uko bado nitasema yes I do, hata wakutukane kiporo. Ladha yako bado naipenda tu, mtamu kama chokoleti. Laini sema supageti, kipendi uchokozi eti. Toto mwenye mwanya kama lesi, mtamu kama chokoleti. Laini sema supageti, kipendi uchokozi eti. Toto mwenye mwanya kama lesi.
Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo toto mango. Lingo 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 mama, kukuwa chando siwe. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo toto mango. Lingo 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 mama.
Alexis on the beat.
Kinda wangu tulia, usije ukajipa kiwewe. Na kushugulikia, japo mtapata nielewe. Hapa nilipo, yapo masaibu na jikaza. Bila malipo, upendo wako nipe bure. Mingine bora zaidi yako, sijapata mimi, no. Nimetembea, mefika mwisho, sijapata mwingine. Hali na mali unipende mie, na kamari kesi ya chana liwe. Bora ukini vumili ya mi, na imani tutafika we.
Embe dodo,
kololo kololo.
potion. Pour your skin like a lotion. Loving you is my devotion. Give you girl full potion. Oh my beautiful addiction. With a sweet vibration. The two of we is a vision. Anytime I slip your name I mention. So tell me girl where you there. Just me I go let the fire blaze. Anytime you want your ways. Watch out demand them the grace. Edima tell me where you there. Girl I been loving you for days. Anytime you wind up your waist, all I demand them the grace. Baby, I dey colo for your love.
Colo.
I dey mad for your love.
Baby, I dey colo.
I dey colo for your love.
Colo.
I dey mad for your
baby,
love.
Baby, I dey colo.
Your love. Give it to me, baby.
DJ Kenji.
Mama boy you well better. You ma come fung out on it. Kina vyo pepea kimweta. Oh na na. Body poti sa nyonga makiliti. Odi odi na gonga za mendichi. Usini chome kakidunda na spiriti. Mimi yonge tamia. Baby you got me falling. My desire, hope you my theories on your body give me fever. I done the shiver when you hold me tight. When you my knees.
Baby,
I dey
colo for your love.
Colo.
I dey mad for your love.
Baby, I
dey colo for your love.
Colo.
I dey mad for your love.
Baby, I dey
colo. Your love, your love,
your love.
Kama ujapenda, ujapendwa. Kama ujaumizwa, ujatendwa. Mapenzi so bidha, dukanuka kanunue. Anaeto, anwanaipawa. Penzi lako nile moto. Nobody can love me better. I need your love. Oh, oh, oh. Penzi lako nile moto. Nobody can love me better. I need your love. Laso Jamila. Tumeshipana. Ananilewa. Ninamwelewa. Ilaso Jamila. Tumeshipana. Ananilewa. Ninamwelewa. Jamila.
Down and I play straight to you. I'm all you need, don't go searching far. Been to hell, now we back. Look where we are. Yeah. This kind of love, no be by power.
DJ Kenji.
Tell me love, like the one you play, silly lily.
Tell me love,
out of the league. Always wanna hit the road with me, wanna be with me. Guess who's feeling you mean?
Girl, this love and be real. Streets be military. Guess who's sticking with me? So till infinity. Finish me, I'm finity. Never leaving me. Never sticking with me. Better. I'm talking physically. I'm a leg by the
way. Let's go, Jamila. Let's go, Jamila.
Damn me love,
damn me love,
You make a good boy, you see now. Baby, believe that you're mine.
Baby, believe that you're mine.
The other day I will need ya. Yeah, you know that I don't need ya. Baby, believe that you're mine.
My husband, nobody knows your life. You're gonna be my wife, and I will always be your guy. By your side, nobody knows your life. You're gonna be my wife, and I will always be your guy.
By your side,
by your side, by your side, by your side, by your side, by your side, by your side, by your side, I will die.
When I look at you, I see the one I love. I see the one I need by my side. Oh, when I look at you, oh my Lord, I see the one I want by my side. Kuna lako nina siri pesa, sipati pressure. Tawakikesha kutusema, wakichoka talala. Yes, I was born for you.
By your side, nobody knows your life. You're gonna be my wife, and I will always be your guy. By your side, nobody knows your life. You're gonna be my wife, and I will always be your guy.
By your side,
by your side, by your side,
by your side, by your side.
Sweet like a cookie, tamu sana. Sweet like a soup, I'm going to die. When you we see you as it, we miss a man. Mi corazon, my baby banana. Benzi huli fichi, kamani sindano itachoma. Misi ambiliki, ata wakaniro gikigoma. Ukiugusa mwili wangu, unashituka moyo ba. Benzi wangu, nishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, kwa jinsi umeni kama ta.
DJ Kenji.
Kila kunipenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Dino sini vege kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Nikoleze, madale. Natuki choka tukalale. Wanasema hatare, lakini mimi nimekubali. Kilele ni ndo pale, basi tufike sare sare. Shika ndizi mshale, nikuvue kama kambale. Vile hawa pumui, wakereko madui. Hawa nafiki, watajua wajui. Ukiugusa mwili wangu, nashituka moyo ba. Penzi wangu, nishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, kwa jinsi umeni kama ta. Sina usini penge kidochu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Sina usini penge kidochu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Nakuita baby, unanita honey. Unafurahi, unanipenda. Kiono kidogo na vokipi, zani mwaka na upongo. Nipe penzi ningare honey, nitoke ukuloko. Sokwa kujichetua upo, nimeshinda loto. Aunavonipenda baby, niza kama mtoto. Kukwacha nanzaji sasa, unavoni pajoto. Nika kugura hubu, kundushe nenete. Asa abuju ubuju, shika mtutu ujutu. Nikutoya makutu ugutu, nicha.
chape ilale.
For me daily,
you're my baby,
I'm never lonely.
Oh baby,
for me daily,
you're my baby,
I'm never lonely.
Oh baby,
for me daily,
you're my baby,
I'm never lonely.
Oh baby,
for me daily,
you're my baby,
I'm never lonely.
Nakupa, moyo wangu sokupe chochote. Yani mina kupa, mwili wangu nifetu zikane. Doli doli wene shetu wapari, dona nipa utamu zaiku. Sheri sheri, nafurahi kwa pendo lako. Hapo nuna pena gazaidi. Asa abuju abuju, shika mtutu ututu. Ikutoye makutu kutu, nichape lale.
For me daily,
for my daily,
I'm never lonely.
Kamumba, hana mfano we mzuri wa sura na ro na njema tabia ya unyagoni kafundwa kwa makungu isomo we mahaba kaya jasando yanani mwagikia ya natamani nimtacha tajina ila naficha naficha naifanya siri yangu kina fulani wale wa kusigina kaleta mapicha, mapicha akatoroka nege wangu ha, si mrefu, si mfupi si mweupe, si mweusi rangi yake ni ya kati kati kasema kwangu wa furukuti mwingine anaokopa nuksi mini wake milele anyaki no mana nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
amenifika kwa ro makopa kopa
kopa
nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
ila kumtacha o na ugopa ugopa kwa jina na muifat
desh 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 desh
sije kuninyakulia
desh desh
kipenzi changu jamani
desh desh
kacha kuniharibia
yes, yes, yes.
Benzi likawa mashakani najua, najua roho zinawauma hampendi kuona mwenzenu nanawiri najua mwenzenu najua mwakesha kujituma kwa masangoma yangu kuyatabiri nosema nimeachika hainifiki mikosi mola ndo mpati nyongo mtazi tabi mchomwe jua la utosi keshe ni kumjaji mwende nukila kukicha kabla kupewa misosi masaji masaji unapoa kasiri yani hata tukiposti hata kini mtagi si mtu wa magazeti wala peji za udaku lokae mjue ataki taki mambo yake siri nyeti pole ni washa kunaku wala msiji sumue kumsaji saki nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
amenifika kwaro makopa kopa
kopa
nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
ila kumtacha o na ugopa ugopa kwa jina na muifadhi sije kuninyakulia kipenzi changu jamani kacha kuniharibia
such kind of love minapata kwako tu I'm drunk in love moyo wangu na feel kwamba ni wewe tu for your love I will do anything
my fantasy nime fall in deep you hide me like ecstasy let me love you properly girl you are my fantasy nime fall in deep you hide me like ecstasy girl I wanna love you properly
you too hot to handle but I can handle you You make bad man feel special Ma upendo nitakupa kwa wingi to You make bad man feel special
Namaste, be my lariki Be my lariki Namaste, be my lariki
like it. And the way you belly dance, baby girl, don't mean a penda. Kitovu cha kuzama hapo ndo napenda. Cause you calm me down, be my ride or die.
DJ Kenji.
It's you that I'm thinking, I'm obsessed with your love. Kumbusha lainika walai. Penzi alifichiki, maneno yani bubujika. Inasema na kupenda walai. My fantasy, nime falling deep. You hide me like ecstasy. Let me love you properly, girl. You are my fantasy. Nime falling deep, falling deep. You hide me like ecstasy. Girl, I wanna love you properly.
Kenji.
Itana baru baru na wewe. Ya dada. I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Leo nimebaibamba, leta mamako tuonge. Tuliko sana tangu masikio ni toboe. Hii namba ni ya mse wa movie hapa base. Usireply hata kikutext. Uliwata kubonda, tangu kukuzenu zende missing. Mliata kushuku ule mkisi kuna ukame. Na hopa bako aliunda fence. Na gopa sano kuliwe na fizi. I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Kielewe, kielewe, kielewe. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, kielewe. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, kielewe. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, kielewe.
Some balls ni pigane juu yako. Ni bonge na God ni mutishe bei yako. Ni lale chini unikali ye kichapo. Ni bonge na gang do tufike ro ratio. Pia na die tu atese Nairobi hadida. Couple goals too much outfits Adidas. Kubali ni kushike ni kukunjie kwa cab. Shukuru ex wako I'm glad ni kudamp. My gold una glitter. Fashion killer. Grass is greener when the thighs are thicker. Na picture yo tumbo iki get bigger. Nataka ka boy unadeka kwena sister. 2 hours on a video call na we. We feel like a minute we can do this all night. We kick go low, akuna low, siyezi break. Uko lonely, I'ma cruise to your end.
I'm on a romantic call. Baby kona mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekusokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call.
Baby nitakupa moyo, nitakupa roho. Bado ila mindo sina ukizidi sana nitakuparo. Unipepe mzima ukitaka haba tutajazando. Mi uvivu sina natamani waishe la baby uvae. Upendeze na ulivyo chombo wa kushangae. Natamani tupewe mbawa baby tupae. Tufike mbali baby we. Baby, where I go, baby, ringa. Kijampo, baby, minta kukinga. I rando, basi pina. Kirudi kwa nyuma na kukinga. I go, baby, ringa. Kijampo, mama, minta kukinga. I rando, basi pina. Kirudi kwa nyuma na kukinga. I wish, leo tulewe mpaka tupekwe. I wish, ni mwone wopa kiluka debe. I wish, ni mwite nasibu aipe jeje. I wish, our wedding, our wedding.
Spidi bidi bidi boo. Shabazzu yeah.
Oh baby, nimekuzoea. Naomba tusiachane. Milele mkuite dali. Monday to Monday, body to body, forever be by my side. My side. Eti wanasema mekushiba, ila mwili mzima unasinzima. Jua kwangu ni wewe, kwangu ni wewe.
Moyo unagonga tu 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 tu, unagonga tu 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 tu, unagonga tu. Naogopa kukupoteza.
tena
DJ Kenji
Shakuti nuku, sisi kuwacha na sumu Na wakanga sumu, wakange sumu Imani yetu si, tumeweka kumola I love the way you killin' me, 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 with the love, with the love.
Moyo unagonga tu 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 tu, unagonga tu 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 tu, unagonga tu 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 tu, unagonga tu 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 tu, unagonga tu 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 tu.
Kika fumojo miande arubaini Unitoki mu Masaya shirini na mane Uondoki tu Kwenye moyo wangu jenga Saa Mana kila unapodunda buna jaja jina lako Kwenye moyo wangu wishi Kila napotaka sema suna yona sura yako You're my angel Oh la 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 you're my everything yeah. You're my sweetie Ta da da Minataka na wewe mnene Don't you go Don't you go away I'm in a tuck anyway No way, 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 way
I know Uzuri, uzuri wako na wapachefu Wenye chuki na hira Kama rahisi kuwa na shepu wakajaribu mloga nzila Itira kesha na kumbea, no kisha na jombea Kona siri this love in there And I promise to never share My baby boo Asambona unishihamu Kuto kucha na kuongelea Wewe na kuongelea And I swear Baby siyo tudamu Ata figure da kutulea
Mwenza kukunyu masha zunguka Sita kata kumbuka machungu Yale si mapenzi vitungu Ila baby wewe Ulinifuta machungu Siku kienda utari uwa mende kwa bonge la rungu Don't you go
Nimetamani nilewe Aki na kunywa na staza Matambi ya nini watu rejini Haya mapenzi ya linogana Kumbuka tulipea na majini Leo baby kesho tomato Mitandao ikaleta vitina Ukawa uambiliki Na mikichwa changu na kikavimba Nikawa
kisemezeki
Inauma, inauma Lakini ntazoe Nitazoea Aliye mwanaume duniani ni kuzoea Aliye binadamu duniani ni kuzoea Tunashindwa Dance yo, dance Dance tulikamata hadu
ndo pali menifikisha. Aneba lamba nata na inauma, inauma lakini ntazoea. Inauma, inauma lakini ntazoea. Alia binadamu duniani ni kuzoea. Alia mwanaume duniani ni kuzoea. Ndo na shindwa.
That's why I love you personally. This love you give me so magical. That's why I love you so badly. My heart speed up and cut out. Can you drive me just like immortal? My heart speed up and cut out. Up in my motto. My heart speed up and cut out. Can you drive me just like immortal? My heart speed up and cut out. Up in my motto. Now we dance to.
Now, baby, don't love me later. Trust me, my love is here forever. I'ma hold you closer, we gon' win together. You made my life complete. What the things that you do to me. Oh, baby, my remedy. Yeah, you're my fantasy, come and dance with me. And I'm never breaking your heart. Because I'm licking your body,
RJ.
Come over and do it for daddy,
RJ.
I'm licking your body,
RJ.
Baby, girl, I'm licking your body.
Baby, girl, I'm licking your body,
RJ.
Come on, my angel, give her daddy. I'm licking your body.
Baby, can you make your body?
My heart speed up, it's cut out. Can you drive me just like immortal? My heart speed up, it's cut out. Open my motto. My heart speed up, it's cut out. Can you drive me just like immortal? My heart speed up, it's cut out. Open my motto. Can we dance?
Juto, mapenzi haya gawanyiki. Nimepata pumziko, moyo haupapatiki. Naionja pepo ingani nipo duniani,
duniani.
Nalila leo na kesho, penzi lipo siniani,
siniani.
Nikunongoneze neno zuri la mapenzi. Unibembeleze kwa tungo na utenzi. Baby niongeze, niongeze malezi. Penzi tuteleze, tuteleze uteleze. Would you be my wife?
Yes, I'm with you.
Would you be my wife?
Yes, I'm with you.
Baby, would you be my wife?
Yes, I'm with you.
Would you be my wife?
Yes, I'm with you.
Come to papa.
Yes, I'll be yours. I bet so much for me. Yet I leave. Yes, and now I've la la. It's been real. Cause I have found a piece of my heart. You're the piece of my heart. And I love you.
Take it to my mama, I'll take it to my daddy. Tugule na kazu o jamba. Tutaenda kwa mama yangu na baba yangu. Yes, I'll be your wife, my baby.
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Jazzy, we don't talk. tandia
huyo kaka,
chumbani tukiingia
huyo kaka,
nguwa bandia
huyo kaka,
natamani kuambia
huyo kaka,
mashati watanibia
huyo kaka,
nalipenda tabia
huyo kaka,
nama yote nasinzia
huyo kaka.
Mano, mano, mano,
mano,
naifurahia mano.
Mano,
mano, mano,
mano,
naifurahia mano.
Sema jinsi ananitekenya, anavyonipa mavema usiku ananipata ina. So niwambie pezi tamu, akiniita wangu wangu, ndo nimekupa ofa uje kwangu. Na mkuta kajano wa miguju, uko nyuma kajazia, natamani kudandia, na ukweli sobandia, yote ananipatia.
Natamani kuambia
uyo kaka,
mashati watanibia
uyo kaka,
nalipenda tabia
uyo kaka,
nama yote nasinzia
uyo kaka.
Michezo yako kinasti nasti, biki biki, heavy heavy, mama mimi napendaga ulivo shona kunongo nongo, ukidunga kete la fina mechini, unanimaliza
DJ Kenji.
Ukifunga dera unanimaliza, michezo ya chumbani, oi nakufa, unanimaliza. Oh mama, wewe ni my sugar sukari, ulivaziti utamu nikuite asali. Salome anamwaga mpaka bon maro.
Hey baby, au labda unatumia anointing oil vibaya, kuzi unavorombosa kwa panja rombosa, sijawahi ona.
Toto uko heavy ni bebe bebe, nizame topeni ni gware gware, si mindi ya fundi wa kuchelewesha, panda slow motion. Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao, basi mindo baba lao.
Uliumbwa juu yangu, ndo maana na kuangaikia, hata kidogo nachopata ni cha kwako. Baby usinivunje moyo, chakula kichuki, isipokona mabebi la kwako nala na kiapo. Baby wangu naishi nawe, oga litoto, sifulizi kimoko, tongezo ujuzi nitakuchora, tena kwa ukali wako umeliteka ili jimbo, penzi umelitia fora. Yani palo kinibusu, vile unajishuku, dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Wakipunguza machungu, roho zao za machungu, dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Baby, would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me? Would you marry me, baby?
Would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me? Would you marry me?
Mzuri kama kachoro bodi kakupa mola. I'm like my oh my. Macho yake anavonga, just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata. I'm like my oh my. Gozi yake navometamet kama shima. Hivi we mnazani na kutamani la nipo interested zaidi ya vile navodhania. Kina biyo kampani na machache ya kukuambia. Oh, oh, oh. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like that type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. 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 Would you be my
kama kachora kino kama dondora. I'm like my oh my. Na hivyo vimacho na keka kolori anavyo virembua. Abadisha plaka kola go spend all my dollar. I'm trying to make you my. Na hizo pozi zake kamudori anavyo vishawa. Nisha jaribu kupapasa Dar es Salaam Nairobi ni Mombasa. Sija mwona mpaka sasa. Wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manungundo na chuki. Eti maragi uno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurubuki. Benzi lako ni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura kazi ninyimi tembo kunwa maji. Watasema mchana na usiku watalala. Umebariki wa sura kwenye shindano la warembo. Acha nkupeta hii. Kwanza bado kijana kifua na mpajalala.
You are such a beautiful woman. Woman. Woman.
So can you tell
to be my one and only woman. Woman.
Una kila sababu ya kusimama kimaso maso. Mungu kweli wa ajabu kanionyesha kwa yangu macho. Juku wa zangu swabu, mini baki na dhambi zako. Unishikisha adabu, mida ya kulala ni tokwe jashu. Misi juhi kupigana, kui wangu wa mapenzi dia. Tusipende kugombana, ni mwepesi kulialia. Si kujibana bana, raha ya penzi kujiachia. Wako mauto timama, nimekufa nimejifia. Nalambisha asali kwenye mzinga wa nyuki. Tamu ni hatari. Nalambisha asali. Nachezeshwa buzuki. Bidu chali chali.
Nimempata. Nimempata mtaalamu. Nimempata. Nimempata mtaalamu. Nimempata. Nimempata mtaalamu.
Chembe chembe za India. Mungu kani nyima ufahari. Ila kwa huba na jisifia. Sito kuhonga magari. Ila mahaba utasazia. Benzi kachumbali kwa ugali. Na pili pili ya kusagia. Nikuite nani? Majina yote nishamaliza. Wangu wa hubani. Umeweza kunituliza. Mambo ya chumbani. Ya nina lala ukunapulizwa. Benzi zito tani. Na
unapewa raha kupitiliza.
Hey, mahala ambisha sali kwenye mzinga wa nyuki, tamuni hatari.
DJ Kenji.
Mahala ambisha sali na chezeshwa buzuki, bidu chali chali.
Nimempata,
nimempata mtaalamu.
Nimempata,
nimempata mtaalamu.
Mtaalamu wa mapenzi,
mtaalamu.
Fundi wa mafundi,
napenda your body to me. Violet, you on a kissing house of a bed. The good to me of his head, you should get you back in it. You cannot live a man's soul. Anywhere you go, I follow you. All of my friends, they know. So if you leave me, I call a woman. Bagala Michia. The city where's the capisa. Me, I want to touch your body now. Me, I want to hold your body now. I been on your body to me.
I live
kitu bu. Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku kuu, Valentine sio issue kwetu. Si ni siku tu. Najua unapenda zawadi majifti. Nado maana work hard nikufixi. Iwe shida ya mavazi, chakula na maradhi, sometimes niko rush niji risky. Nato fraa tanki kosa na nombe kwa Mungu. Wapo walo waini tosa kisa sina fungu. Nakumbuka long time, limu kuwa hard time. Kabla utani tuwa kwa ukungu. Ushu ambiwa maneno shazi. Ushu ambiwa misina hazi. Uka ambiwa mimejambazi. Tapelo mapezi na baluka ni hitaji. Ushu ambiwa maneno shazi.
DJ Kenji.
Ushu ambiwa misina hazi. Uka ambiwa mimejambazi. Tapelo mapezi na baluka ni hitaji.
Ayu ni penzi lau kweli baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbatia moyo unadunda pu.
Jeteme, jeteme, hapo hapo shikilia. Mwaego ndo penye, ndo penye. Oja subiria, baby niheme, niheme. Derevo wa moyo wangu usinipeleke puta puta.
Puta.
Taratibu mwezangu penzi njia yenye matuta.
Tuta.
Amepinga, nimepinga, penzi ya mwezi futa.
Futa.
Nakula kwa raha zangu nyama mpaka fupa.
Kisura cha upore kama mama yangu.
Ta-la-la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu.
Ta-la-la.
Ubetuli sosomole chuzi kwa matandu.
Ta-la-la.
Nile bungo kwa kidole mambo chambu chambu.
Baby you make me
aye, aye. You make me fall in love aye, aye.
And I go tell my mama
aye.
You make me fall in love.
Aye, aye.
Pole dia ex, mwezako nipo salama, eh, salama. Mambo ya mastresi, nisha sahau hizo zama, eh, hizo zama. Akusizeki, nadekezo utazani mwana, eh, mwana. Tena mchoyo akiombeki, pendo sola kugawana, eh, gawana. Eh, penzi sila kudoko wa doko,
oh, doko.
Nakula kwa kunyofo wa nyofo,
oh, nyofo.
Kama embe nalipopo wa popo,
oh, popo.
Uku tunajifoto wa foto,
oh, foto.
Kisura cha upore kama mama yangu.
Ta-la-la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu.
Ta-la-la.
Ubetuli sosomole chuzi kwa matandu.
Ta-la-la.
Nile bungo kwa kidole mambo chambu chambu.
Baby you make me
aye, aye, aye. You make me fall in love.
And I go tell my mama
Toto udari, kikata udari, kiuno udari,
kipanda udari.
Funisha mwe ya najiajia
Ose.
Kulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamuala, tamuala, mama tamuala.
Kulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamuala, mama tamuala, mama
tamuala.
Mwondoko wako
tamuala. Ukinikuza tamu walai. Na tukicheza tamu walai. Tamu walai. Tamu walai. Eti baby anapenda. Anapenda njaro za kipole pole. Yani mwendo wakobe.
kobe, kobe, kobe. Kasherika na penda, katumayai na tu soseji. Alafu mwendo wa kobe, 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 kobe. Na mwaga jasho, sho, sho. Na tokwa na pepo, po, po. Chote kama yano na do, do, do. Ngozi livonyoka, malaika, my darling. La, 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 la.
DJ Kenji.
Unavonita kwa besi madali na sikia tu pepe. Kama risas, nanti pepe. Na sikia tu pepe, kuruneti.
Ulivofundi nyumbani kwa baby my lady. Tamuala, tamuala, mama tamuala.
Ulivofundi nyumbani kwa baby my lady. Tamuala, mama tamuala, mama tamuala.
Mwanoko wako tamuala. Ukiniguza tamuala. Na tukicheza tamuala, tamuala. Mtoto nataka tucheze tu by Buddha, by Muda, hata ki pressure. Oh my lover.
Oh baby, ukinikuza wanitia haya.
Haya.
Na unapokata chumbani mama, unaniwaliza.
Ay mama, mama, uwani mada mama, uwani maliza mama.
Itabidi wafunge virago,
warudi walikotoka.
Chile pepo mbaya. Unavonisa kwa mezi madali na sikia tu pepe. Kama risasi, nanti pepe. Na sikia tu pepe, kuruneti.
Ulivofungi nyumbani kwa pepe maledi. Tamuala, tamuala, mama tamuala.
Ulivofungi nyumbani kwa pepe maledi. Tamuala.
Baba yangu sio Magufuli ama Kenyatta wa Kenya. Ni kudanganye Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu minya sufuri, sio wakupata tena. Kula yangu tumazabe, sina mchongo kachawa. What I believe, what I believe, you know my nolo. Yupolo mpaga moyo, akauta wapipande. Nimeumwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambovu. Hakuaga mchoyo, kutwa miguru pande. Kwanza mapenzi ya mezalwa bombe, masonki kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde ya memshinda shamkani. Agiza nyama na pombe, atulewe tuende chumbani. Nikupe mbogwa jangombe, kisiginu kiwebe gani. Baby ole ni, misizagi kuzunguka.
One night, one night is ten.
Yani nipe nikupe, kabla kuja pambazuka.
One night is ten.
Konde boy, sikuizi kupenda penda, kumepitwa na muda. Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuja.
One night is ten.
Usijidanganye umemkamata. Mtoko wa mujini, magoli mengi samata. Hata uzame chumvini, ila kuna waze wa migodi. Awabonga gihodi. Ujifanye mjanja unachunga, ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya naenda jogging, kume yukoloji. Weza kona jaza mimba, woko jimu na jaza body. What I believe, no money no law. Yupo lompaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambovu. Hakuaga mchoyo, kutwa miguru pande. Kwanza mapenzi mezaliwa bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde ya memshinda sharukani.
Sio unakunywa tumapombe, unajua nelipa nani. Twende kakupe kula ngombe, ukaugulie nyumbani.
Baby ola ni, misuzagi kuzunguka.
Yani nipe nikupe, kabla kuja pamazuka.
ungemwona
Zuena,
japo ungemwona
Zuena,
kidogo tu ungemwona
Zuena,
ungemwona
Zuena,
ungemwona
Zuena,
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 ungemwona
Zuena,
Zuena. Azuena sasa kawacho tara Sio tena chausi mangara Musika ichupu wawe mzungu Anavuta na sigara Mara boko mananya mara Anachezesha tumia mara Kutwele isuku wakipeperungu Tena peku bila ndara
Azuena
Squeeze na bandika gombe
Zuena
Zuena Mipaso kama yote
Zuena
oh, Zuena Bashika tuondoke
Zuena
Azuena Wana mitacha wote oh, oh. Juzi kabebo kwa jirani atajita mbui
Zuena
Yani kalewa tafarani kautuika mbui
Zuena
Zuena sote na wipada na dini Sadaka chenji ya saidie Sikuizi kageuka pedeshe wa mjini Kutuza bengi wa msifie Na lile gari la kuwerithu wa babu la kunishia ngobe Squeezy kama kwato kwenye vilabu inabebea kobe Mama tete kitandani hawezi ta kutembea Zona mishindo atakuja kumwona Panado kumyeke
Tatama nge mwona
Zue
Japo nge mwona
Zue
Kitamba tunge mwona
Zue
Nge mwona
Salama Krish ni sifi Fish and a cola fish Life in the sea You gotta look for the key Nothing is free Kija lija kaka Kima pace Mr. T Potea scenes wa mitaya ndani ndani Kombo samari ya wema nipate ramani Anti anti samahani
Amini
mbeni kwa naulize njie Nenda kanisani Luna kutana na Shabani na mjua Na msalimia Shebi Hame uchubu Shebi Anasua sua Au I'm not sure Kumbe huku wana kuenda kama Pastor Joshua Kiangalia body ya gari ngangari Kumbe jitu kubo mwini jumba Kira kshari unambiwa kuna kupari Baga ngonge mjumari Na kuna habari kama watu wana ponda mari Mind your business Missing a number na we Mind your business
DJ Kenji
As long as you don't get in my way Mind your business Missing a number na we Mind your business As long as you don't get in my way Eyes on prize, eyes on prize Ladies and gentlemen, sasa tuko wazi Eyes on prize, eyes on prize Tajiri kapagawa beri tume mwagarasi Kujiongelesha upuzi Mashauzi, makuzi, makuzi Lele nyingi Fujo miluzi Wana that is not good news Kesho sipo dalili kina kuja kimbunga Fungi watoto ndani kwa nyumba Wana sayansi maji ya mesidi unga Kula kula tu ujinga utakunya pumba You wanna avoid problems very simple Mind your business Hey, hey what you want trouble? You people Mind your business Mind your business Missing that number now Mind your business As long as you don't go my way Mind your business Missing that number
now Oh, mtumelo yangu Inashino kufumilia Sikuwa maapa na yonipa Yasidi paka na mwagikiwa Ana nipa vinono Paka na isi changa nyikiwa Ongera wake somo Mtoto kafundwa katimilia Wali kwa maini Maja darasini Nankirudi nyumbanga Nanuliza nanze chakula ama mimi Hapo nwana nifurugaka Kichwa kina ni umaka Domana nimewaitaka Unipe ushauri
Hadithi hadithi
Tamule
Wazenu mimi
Tamule
Mchumba wangu
Tamule
Sise
Tamule
Hadithi hadithi
Tamule
Mwazenu mimi
Tamule
Mchumba wangu
Tamule
Basi sisemi
Kani
Nionyesha jua la asubuhi Tavokea kwa dirisha Na mizungu ambayo sijui Amenifundisha Shombo la maharani Amenisafisha Kama hoi sijitambui Na vyo jibebisha Kanikuza mahaba Kama ukutara jita Kibaba baba Michezo ya makida kida Tuna wakero haji Mbona utapata shita Ni wape siri labi Puto limepata mwiva Ni longen silong
Longa
Mweze nungi
Longa
Oh my baby wangu
Longa
Una mbabu
Adithi adithi
Tambule
Mweze nungi
Tambule
Mchumba wangu
Tambule
Basi sisebi
Tambule
Adithi adithi
Tambule
Mweze nungi
Tambule
Mchumba wangu
Tambule
Atipona mkato kataka Na misi jivungu
Nampa
Nampa gale kufaza
Nampa tena nampa
Sipa kize tatone
Nampa tena nampa
Nampa kitwa napenda
Nampa tena nampa
Nampa tamtamu
Nampa tena nampa
Ale achikaragas
Nampa tena nampa
DJ Kenji